Wananda ni blanda wana ningoja anda na jiji tukupanda design na krabonga juu ya swag.
Macho bado pale kasabunu, mademu ni nyondo kama buyu, style yangu inapendwa na mambuyu, majuni wa mabi na masuku.
Machicho soft wanapiga rewind, wale mahaters wote wamebake behind. Kasabunu tumemnipa hii grind, una hit na budako na dive to behind. Spit ya tema lando wane longa de soft you mera bona la malolo hendo time ya hot your poop
timing day your best timing don't rate that thing man I just dive in no me can sing so jaja guide me look how me roll and me just dive in 2-5 flow man I rapping that look how me gun just a wine and catch Timothy that give me that one chance just one on me a jump
Romy Nino ni mekuja na ubaya marapa wa mejeve wa meanza kunigwaya na speed moto sana boss ash me ni fire na me dio prior ninapendwa na mafans me ni wire ya umeme hamna hata haya kubishana na meme. So, if the hater wanna hate, then I'm never gonna stop. I believe this is my fate, and I'm headed to the top. Rest in peace to my father, Mr. Abraham Nyagada, the senior in the ladder. You better be a music lover.
Timiti mad man king itabidi wameti kama hunipendi uline the bushen sola nyola kubujingwa enze hapa chiseni nipate na mbogi tukichafua weekend toki na siati hii ni William mwenyezi nimekuwa tizi check nikitake over easy